Bazenga Cobra
Kluma zaya shemi mini buzz water credentials ili change na tuko same mini special mini jam tukiki na range na pull up na mbugi strange luku pia ni mbaya tuko dripping for days na kawe ni boss of course marashi ni Hugo boss ndula fila bere mbichi kama general kawe ni boss of course marashi ni Hugo boss ndula fila bere mbichi kama general boss up boss up imu akacho yondo lingo ganji wapori sezi sotan baki zero mboka ya profit ndio nishinda game bankiko nkikucheki na nsibonge cho supendi weni mrazi revenue commas yondo sila bus ikusi na waibure kam super ni mgeneral mada kila track mana mwevi sezi rust tenje biko silent sezi cheki kauna flash niko kila mali on your faces kama mask chuo ni kwa nakinda mashashola after class lakini bado breed after teo index one nowadays shilingi ndo unifanya niko nuts TK leta zogo kauna guts staki hype juu nikitwa iwezi last na weki roll no kipass ukipap mana boss ina briefcase ina cash mini buzz water credentials ili change na tuko same mini special mini jam tukiki na range na pull up na mbugi strange luku pia ni mbaya tuko dripping for days na kawe ni boss of course marashi ni Hugo boss ndula fila bere mbichi kama general kawe ni boss of course marashi ni Hugo boss ndula fila bere mbichi kama general
unaringana nge sana kase menye ukijidewe ndo boss vile ukidinya unge suligenye na tukajue ndo msoft vile muchi la mange sabitenge lakini wajui jo love vile ulimi patana na senye na tukajue madama li love nilisikia kluni sauce batu play mangox tangu ni chote toss shupa mtana kitike mamboga nilishi noga boss mwana kuna ni soft mwana mwana open up mwana mwana like a boss mini buzz water credentials really change sifiki na range na pull up na mbogi strange
mini buzz water credentials really change na tuko same mini special mini jam sifiki na range na pull up na mbogi strange luku pia ni mbaya tuko dripping for days na kawe ni boss of course marashi ni Hugo boss ndula fila bere mbichi kama general kawe ni boss of course marashi ni Hugo boss ndula fila bere mbichi kama general.